bump my neck.
AAM Records.
Down on my knees, look in my eyes. Touch your same manisha quenli. ACG pedeni. When's your mind? When you magi akoni wemeli. Nahitaji nini kwako zaidi ya upendo. Nahitaji nini kwako zaidi ya upendo. Mana yako leo kiko freshi, hata yangu macho sikwepeshi. Mama umeniweza, maharamia niwe jeshi. Nikupe nyumba ya magari nazo keshi, ili wasije kuteka wewe.
Ninawezi atuachani, niumize ndani, nilipagawe. Ninawezi atuachani, niumize ndani, nilipagawe.
Nakupenda sana, nanipenda sana, baby. Nombo sije kunitenda. Piga dana dana, yone sina mana, baby. Giza mwanga uje mapema. Nanyanyua kinywa changu minasema, sihitaji mwingine. Nimesha kula mbivu mbichi marani, sihitaji mwingine tena. Mana yako lulu kiko freshi, hata yangu macho sikwepeshi. Mama umeniweza, maharamia niwe jeshi. Nikupe nyumba ya magari nazo keshi, ili wasije kuteka wewe.
Ninawezi atuachani, niumize ndani, nilipagawe. Ninawezi atuachani, niumize ndani, nilipagawe.